galanga zijukira bwe wambita bambi zijukira bwe wamatizanga omukwano chokanga yesawa tedda mabega techachuka wentyo wenzijukira omukwano guli ndwala omukwano gweta bimazeko bugezi era mpulira sobetwa katika nsali na busazi magezi kuba mpulira ngenderera minga empologoma enonyo mwana gwayo empuna malungu mudungu lyo mutima gwange bwezi una kwenchundi wano enjuba yange techayaka Ndowoza omukwano gweta Hey omukwano gweta Chengamba kwe Ngolino muntu kwe wayagaleta Kwe wasima no ganzo mutima Ngatebunda baku kowanyo Evida otebi nkana kananti Yadabalu njindagana na mwatu Na yu muntu ya kusensero wongo Te yesu njika Omukwano kweta
Simani.